Manje izixuku zethu zisencane sizozama ukusheshisa siphume ukuze sikwazi sisebenzela le nhloso eyodwa. Nina ukubani vume ubukhona bukaJesu Kristu. Niyabo, uma ekhona-ke ngani yonke into icazululiwe, wenza izwi ulapha ukuliqinisa, uyafakazisa ukuthi uzoliqinisa, nguyena nje izolo namuhla naphakade. Simbona ekwenza izolo ebusuku ngokungenakuphosisa, siyambona ubusuku nobusuku, nosuku nosuku, nonyaka nonyaka, akukaze nakanye ukuba abikezele noma yini, kungakhathaleki ukuthi kwakunini, ukuthi kwakuzokwenzeka nini ezinkulungwaneni zezikhathi okwakukukho ngokuphelele ngqo ngesikhathi nakahle. Kungaba kanjani na, bangaki okwaziyo lokho nowazi inkonzo nowaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na nakho lapho okhona? Akukaze nakanye kungakhathaleki kanjani ngisho kungena kwenzeka, kwenzeka ngokufanayo nje unguNkulunkulu, futhi uma besingakuvuma nje lokho sikubambe. Futhi manje sinesikhathi esifishane nje ukuba sibe lapha, ngicabanga ukuthi ubuthathu futhi ubusuku noma obubili futhi ubusuku nosuku. Emva kwalobu busuku ngicabanga ukuthi ngesonto ntambama inkonzo yokuvala. Sizama ukuvala ngesonto ntambama ukuze abelusi na wonke umuntu. Asifuni ukunivimbela ebandleni lenu, sifuna nje ukunezezela abaningi ebandleni, futhi sininike ukukholwa okuningi kuNkulunkulu enimkhonzayo ebandleni lenu. Niyabo, futhi asifuni ukuba iminyango yebandla ivalwe nhlobo. Sifuna nihlale lapho, kodwa nje sizama ukunisiza, ukunikhuthaza. Imvuselelo ayisho ngisho nokwenezela abanye ebandleni. Imvuselelo isho ukuvuselela lokho suvele unakho. Kunjalo imvuselelo. Ngabhekisisa ngesinye isikhathi ogwini lolwandle lapho umoya wawuvunguza khona, futhi nje kwakuzamazama ngani, kwakungesilo ugu lolwandle, kwakusenhla eLake Michigan. Ngangimi phandle lapho ngibukela amagagasi lapho engena, futhi o lolo lwandle lwalugxumagxuma la namanzi, noma amanzi egxumagxuma nezikebhe ziyacazela. Ngase ngicabanga yini leyo eyenzekayo na, ngacabanga ngani ichibikazi linemvuselelo lilokho-ke ligxumagxuma futhi lizamazama ngani na, kunomoya ovunguza ngamandla wehlela kulo. Ngacabanga awo, niyazi ukuthini, akusekho nilodwa elinye icothi lamanzi kulo khona manje kunalelo ebelikhona ngenkathi lithule ngokuphelele. Akusekho manzi kulo, lonke lishukumile nje. Awu, manje lishukume ngani na, niyazi ukuthi amanzi ashukumayo enzani na, ageza yonke impuncumfucu iphume kuwo phezulu onqenqemeni. Yilokho esikudingayo, ukugezwa kokungakholwa kuphume onqenqemeni, izwi likaNkulunkulu malibe ngelokuqala ezintweni zonke. Yilokho esikudingayo imvuselelo, futhi sigeze kuphume konke okungakholwa nazo zonke izilokazana nezinkoloze nezinto. Phumani futhi nibone ukuthi uNkulunkulu usenguNkulunkulu, sinezivuselelo zalokho-ke. INkosi ayisisize njengoba sikhetha kule ndikimba futhi siyifundela lobusuku. Kwangathi INkosi ingabusisa ukufundwa kwezwi layo elitholakala kuMathewu ongcwele isahluko seshumi nambili ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili futhi kuya kwelamashumi amane nambili. Nendikimba yami kulobusuku ithi ubukhona bukaNkulunkulu abuvunywa. Izolo ebusuku besikhuluma ngoJesu enguyena izolo namuhla naphakade, futhi sabona ukuthi wayenguyena izolo namuhla naphakade. Manje ubukhona bakhe uma enguyena izolo akavunywa. Asifunde. Kwase kuphendula abathile kubabhali nabafarisi bathi, "Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe." Kepha waphendula wathi kubo, "Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asikunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti. Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somgomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu." amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye lesisizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJonas. Futhi bhekani, kukhona lapha omkhulu kunoJonas. Futhi inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nelisisizukulwane silahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Futhi bhekani, lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Ubukhona obungavunywa yini laba bantu abebe ngacabanga ngayo na? UNkulunkulu ubehlala njalo bekungaleyo ndlela ngaso sonke isikhathi efika. Ngenkathi uJesu lapho kuqala wathi, nicaka futhi nihlobisa izindonga namathuni abaprofeti futhi nibafaka lapho. Niyabo, kwenzeka into ethize futhi yedlule, futhi uNkulunkulu ayifihle emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda, futhi ayembule ezinganeni zona eziyofunda. UJesu wambonga uBaba ngokwenza okunjalo. Niyabo, kuhamba ngqo ngabantu futhi abakwazi. Isibonelo nje, ninabantu eningamakatolika lapha kulobu busuku. Niyakhumbula eminyakeni embalwa edlule uJoan of Arc eFrance, inenekazi elincane ngempela elali lahola umphedukazwe eFrance, kodwa ngempela laliyinceku kaKristu. Lenzani ibandlaleni kulo na? Lalishisa esigcobeni njengomthakathikazi ngoba libone imibono, futhi lalingelikamoya. Ibandla likatolika lalishisa njengomthakathikazi esigcobeni ngoba lalingelikamoya futhi libone imibono. Iminyaka embalwa emva kwalokho bathola ukuthi lowo wesifazane wayengongcwele. Ngakho kusobala nenze ukuzihlawulisa okukhulu, namba umzimba walabo bapristi abamgqekayo futhi bamshisa futhi babaphosa emfuleni. Kusobala lokho nenze ukuzihlawulisa okukhulu ngalokho ngokumba umzimba walabo bapristi. Manje ngezinsuku zabaprofeti kwenzekani na? Benze into efanayo, ababavumanga baze bafika. Inkonzo yase iphelile, kwakhishwa labo abakhethiweyo. Kwasekuthi-ke emva kokuba sebashona bavuma ukuthi kwakukade kukhona umprofeti phakathi kwabo. UJesu wafika emhlabeni ayekuphiwe phakathi kwakhe kwakungubaba uNkulunkulu. Mina noBaba simunye, uBaba wami uhlala kimi. Akusimina owenza umsebenzi kodwa uBaba wami, futhi uma ngingenzi imisebenzi kaBaba wami ningangikholwa. Manje uma niqaphela ngenkathi efika, ngisho oyedwa oyedwa kwabangamashumi ayishiyagalolunye bezwe kwazi ukuthi wayekhona ngisho emhlabeni ngaleso sikhathi, futhi nokho umsindisi wezwe. Kwasekuthi-ke abazange bavume ukuqonda ukuthi wayengubani, ngisho nebandla noma namunye omunye kulukhuni, baze bambethela bambela. Futhi wavuka ngosuku lwesithathu ngaphambi kokuba baze bazi ukuthi wayengubani. Uyangena futhi kuphume nabantu abakuvumi kuze kwedlule, futhi bona ngenxa yokuthi akuyeneli neze isayensi yabo yezenkolo, ayiseneli neze isikhathi sosuku. Niyabo okuyikho, bahlala njalo ekubenyezeleni okuchopha amehlo komunye unyaka njalo. Isizathu bengamemukelanga uJesu ngoba babehlala ekubenyezeleni okuchopha amehlo komthetho. Futhi ngenkathi uJesu efika wayengaphambene nomthetho, kodwa ufika ukugcwalisa umthetho. Awu, babengenakumemukela ngoba umlayezo wakhe wawungesiyo uncamashi indlela ababenayo. Yonke ifakwe izivumokholo, futhi yayibizwa ngaleyo nkathi ngamasiko. Futhi akafikanga ngokwamasiko abo, akawagcinanga amasiko abo, futhi ngempela wakuchitha, futhi wakudabula, futhi wenze izinto eyayiphambene nakho, ngangokuthi baze bacabanga ukuthi wayehlakaza amabandla. Futhi abakwazanga ukumemukela ngenxa yomlayezo wakhe. Futhi sonke siyazi namhlanje ukuthi ufika ncamashi ngomugqa wesiprofeti osikaNkulunkulu, kodwa abakwazanga ngaleyo nkathi. Futhi bekungenzeka futhi besingeke sikwazi. Singathi ngiyabona ukuba empeleni ubengaqhamuka kulo busuku bekungaphambana kakhulu nalokho esesikufanekisile konke emashadini ethu nasezikoleni zethu nezinto bebengabambalwa kakhulu abebengavuma ukuthi bekwenzekani wathi uyoba yilokho ukuthi ufika kanjani. Manje uJesu elapho ekhonjwe kakhulu ngombhalo ngemibhalo nababhali nabafarisi bangalolo suku babengenakumvuma. Kungani bengamvumanga? Kungani bengakwenzanga na? Ngoba babenakho kufaniswe ngenye indlela. Yilapho uJesu abatshela khona, hlulani imibhalo ngokuba kuyo nithi ninokuphila okuphakade futhi yiyo efakaza ngami nabo. Manje ufika ncamashi ngemibhalo kodwa babenakho bekufanisile mhlawumbe ukuthi umefika uMesiya mhlawumbe wayezokwenza okwenziwa nguMose noma okwenziwa nguNowa abakhele umkhumbi noma okuthize okunye. Kodwa isizathu sokuba afike ngendlela enza ngayo babengayifanisanga emibhalweni ngamasiko abo abayifundisanga, ngakho abantu badideka kakhulu babengazi ukuthi kwakwenzekani. Ngiyamangala ukuthi bekungenzeka yini lokho namhlanje na. Ngiyamangala ukuthi bekungehluka yini kunalokho amasiko ethu elisifundise khona na, futhi bekungafika futhi into ethize ibingedlula futhi besingeke neze ngisho siyazi ize ukuba isivele yedlula futhi khona ke isiphelile lokho nje ukuthi akube ngendlela okuyofika ngakho. Niyazi ngenkathi uJohane Mbhaphathizi efika enkundleni owayekade ebikezelwe kusukala le encwadini ka-Isaya amakhulu eminyaka na, cishe iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili, u-Isaya waprofetha ngiyacabanga phambi kokufika kukaKristu. Enazi yini ukuthi uJohane wafika ncamashi ngendlela u-Isaya athi uyofika ngayo, ufika ncamashi ngendlela uMalaki athi uyofika ngayo, futhi ngisho na bapostoli abakuvumanga na? Ngolunye usuku kuMathewu 11 uJohane wayesetilongweni nabapostoli abanye babafundi bakhe bawela ukuyobuza uJesu ukuthi ngabe wayewuye noma bayofanele babheke omunye. Manje kaphelani uJesu akabanikanga incwadi yokuthi akaziphathe kanjani, yokuthi akaziphathe kanjani ejele noma ukuthi akaziphathe kanjani isimilo sakhe. Wathi hlalani ngakhona lapha futhi nibhekisise okwenzekayo bese nihamba niyobonisa uJohane izinto enizibone zenzeka. Lobo kwakungubufakazi ubonakalayo ukuthi wayeyilelozwi. Futhi manje kumbulani izwi njalo liza kumprofeti. Sonke siyakwazi lokho, uNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle kokukubonisa kubaprofeti bakhe. Yingaleso sizathu incwadi yesambulo sikaJesu Kristu ingokugcwele kokugcwala kukaKristu khona lapha phambi kwethu incwadi. Manje uzofanele asithumele oyedwa omunye ukuba aqinise leyo ncwadi ayembule avule izimpawu nokunye kodwa mayelana nanoma yikuphi ukuqhubeka kwesambulo sikaKristu sesivele sivunyiwe khona lapha ungokugcwala kwalena yesambulo. Manje kaphelani akwehluleki neze kodwa izwi liza kumprofeti. Bukani uJohane emi emanzini ebikezela umprofeti ukuthi uMesiya ngayo leyo nkathi wayephakathi kwabo. Wathi ukhona omi phakathi kwenu manje eningamazi uzonibhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo. Manje khumbulani wayemi phakathi kwabo ngqo, iBhayibheli lasho njalo futhi abalivumanga. Ngolunye usuku ngenkathi uJesu eza ehla uJohane wamvuma wayesethi, bheka iwundi likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Manje bhekisisani, ngaphambi kokuba avunywe yinoma ubani weze kumprofethi wayeyizwi uJohane wayengumprofethi. Ngiyamkhumbula uthisha wami omdala oyibhaptisti wangitshela wathi, uyazi ukuthi kwenzekani na? Wathi uJesu wabaphathisa uJohane. Ngathi angicabangi kanjalo. Wathi impela uJohane akazange abaphathizwe, uyafika eshumayela ebaphathiza, akekho owayefanele ukumphaphathiza, uJesu wamphaphathiza. ngathi ngazi futhi ngolunye usuku ngisesendlini yokutatishela umoya ongcwele wakwembula kanje niyabo bekisisani waphuma wangena emanzini wathi yini ukuba uze kimi na yimina engiswela ukubhaphathizwa nguwe uJesu wathi vuma ukuba lokho kube njalo bekisisani kodwa kanjalo kusifanele kufanele thina ukuba sigcwalise ukulunga konke uJohane engumprofethi azi izwi umhlatshelo ayeyiwo ufanele ugezwe ngaphambi kokuba wethulwe khona-ke wabhaphathizwa uJohane wambhaphathiza ngoba kusifanele ukuba sigcwalise ukulunga konke izwi leza kumprofethi emanzini kwasekuthi-ke ngenkathi ebhaphathizwa abantu besalokhu nomoya ongcwele wehla akusiwa wonke umuntu owawubonayo uJohane wawubona ingelosi yenkosi ibingaba khona lapha kulo busuku futhi mhlawumbe umuntu oyedwa ayibone futhi angabikho omunye lokho kukhanya inkanyezi efika phezu kwakho konke kupopola lapho izazi ezalandela khona akukho kupopola okwazi noma yini ngakho akekho omunye owayibonayo nhlobo kodwa lezo zazi ngoba kwakungokwazi ukuba ziyibone zayibona yayiyiyo ngempela kuzo ngenkathi ukukhanya insika yomlilo ishaya upawulu imlahla phansi endleleni eya edamaseku wavuma ukuthi wayesebukhoneni bukankulunkulu manje lo mhebheru wayengeke neze abize noma imuphi omunye umoya ngokuthi inkosi ngaphandle uma wayazi ukuthi leyo kwakuyinsika yomlilo efanayo eyahola abantu bakubo baphuma ehlane wathi inkosi ungubani na Sawulu, Sawulu, ungihluphelani na? Wathi nginguJesu, Jesu wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu. Wayelowo mlilo owawusesihlahleni esivuthayo owahola uMose edabula ehlane futhi wabuyela emumva kulokho. Futhi manje nango wayekhona esendleleni ezansi eDamaseko washaywa walahlwa phansi nawo onke indoda eyayinaye akazange ayibone leyo nsika yomlilo futhi kwakuyikho kakhulu kakhulu ngempela kuPawulu kwaze wabuphuthekisa amehlo akhe futhi wadingeka aholwe ehlele emgwaqeni okuthiwa uqondile eDamaseko wayeyimpumputhe uAnaniya umprofethi ezansi lapho wabona embonweni wahamba wayesebeka izandla phezu kwakhe futhi wemukela umoya ongcwele nenkwethu yawa emehlweni akhe wase ebuye ebona kwakuyikho ngempela kuye kwaze kuphuthekisa amehlo akhe futhi nokho akukho namunye wabo owakuvumayo ukuthi kulapho wakwazi ukukubona ngakho kunjalo kulo busuku Kuno umuntu ohlezi khona lapho ongaletha uNkulunkulu enkundleni abe omunye engezukwazi lutho ngakho ukuvuma uNkulunkulu noJesu ngenkathi eselapha emhlabeni futhi wayekade esenze ngokugcwele isibonakaliso iBhayibheli elathi uyosenza kodwa abakuvumanga ngoba kwakungahambisani nesiko labo lalowo nyaka wayengezukufika futhi enze owenziwa nguMose wayezofika futhi azalwe yintombi futhi yena nangokukaDuteronomi weshumi nesiyagalombili eleshumi nanhlanu wayezoba ngumprofethi futhi ncamashi wayenza leyo misebenzi nezibonakaliso amajuda afuna izibonakaliso afundiswa ukuba angethembeli neze ezinkulumweni zokuhlakanipha amajuda ayazi kangcono kunalokho amagreki akufundisa lokho kodwa hhayi izinkulumo zokuhlakanipha kodwa phezu kwezibonakaliso sikhombise isibonakaliso laba bantu omunye wathi rabi noma mfundisi sikhombise isibonakaliso babefuna ukwazi futhi wayesevele esebakhombisile isibonakaliso futhi babefuna uhlobo olwehlukile lwesibonakaliso kodwa wayekwazi kuphela ukwenza isibonakaliso sangalowo nyaka wekenjalo nanamhlanje lokhu kuthululwa kukamoya ongcwele kuyisibonakaliso sokubonakala kwakhe ngisho nakulo nyaka njengoba ethembisa bafuna isibonakaliso futhi wayebanike isibonakaliso sangokombhalo kodwa babefuna isibonakaliso esehlukile yilapho ukuthi abantu abaningi kakhulu namhlanje uzodidwa niyazi uhlwitho lungahle lwenzeke futhi nje cabangani ngokudabukisa kwakho ma ngibuyele lapho uJesu noma uJohane wathuma abafundi bakhe ngale ukuyobona uJesu ukuthi ngabe wayengumesiya noma cha Lelo hora wenze izinto eziningi ngenkathi ebuyela emuva abafundi ukuyotshela uJohane ababekubonile uJesu wathi kulabo abahlezi lapho wathi napho mukuyobonani ehlane na napho mukuyobonani lapho uJohane eshumayela na ngabe napho mafuthi nibona umuntu ombethe ingubo emhlophe kanjalo njalo noma ingubo enothonotho na wathi bayisezindlini zamakhosi bambela abafileyo futhi bange izingane futhi bashadisa abasha kanjalo njalo lokho abakwazi ukuphathwa kwenkemba esikanhlangothi zombili wathi napho uma ukubonani pho umhlanga ontengantengiswa yinoma yimuphi umoya omunye umuntu elinye iqembu lizothembisa ukumnika imali ethe xaxa futhi uzowelela ngakulo esikhundleni sokuhamba ngobizo lwenkosi na hayi uJohane omunye umuntu owayengamsonta sonta athi sizokunika okuthe xaxa uma uzophika lokhu futhi uthathe lokhu hayi uJohane wathi naphuma uyobonani pho umprofeti na wathi ngithi kini odlula umprofeti futhi uma ningakwemukela lona nguye umprofeti athi ngaye bheka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami esizolungisa indlela nalowo kwakungumalaki wesithathu lapho akwenza khona Ngolunye usuku abafundi bambuza bathi pho basholoni ababhali ukuthi uElias mele ukufika kuqala na uJesu wathi usevele ufikile futhi anikwazanga futhi baqonda ukuthi kwakunguJohane umbhaphathizi labo abapostoli abakhethiwe babesalokhu bengaboni ukuthi wayengubani lo kwakunguElija Manje bukani niyazi ukufika kwenkosi kuzoba ngokufika okuyimfihlo wathi bayo bababili empedeni futhi ngiyakuthanda ngiyakuthatha oyedwa futhi ngishiye oyedwa bulapho ke ubusuku bebabili entsimini ngiyothatha oyedwa futhi ngishiye oyedwa Niyazi kunabantu abaningi kakhulu abanyamalalayo sokuzonke basuke ebusweni bomhlaba akungekho umuntu ongababala ngolunye lezinsuku kungahle kube ngokuthi abantu bangahle bathi awu uqonde ukuhlupheka into iphezu kwethu manje bengicabanga ukuthi ibandla lalizohamba ngaphambi kokuhlupheka Ababoli futhi baqonda ukuthi uhlwitho belungenzeka futhi bangazi lutho ngalo ngokumuka okuyimfihlo kwebandla. Futhi caba ngani abantu bayoqhubeka ngo beshumayela bethi bayakholwa ukuthi bayasindiswa futhi benezela ebandleni futhi bakha amasonto futhi beqhubeka nje njengoba benza ngezinsuku zikaNowa kanjalo njalo futhi bengakwazi nohlwitho seluvele edlule seluvele lwenzekile futhi anilwazanga. Kuna makhulu abantu abanyamalala emhlabeni nabantu abangazilutho ngokuthi bayapi bangekubale omunye umuntu ubeya endawondawo ababe besezwa neze ngabo nalolo bekungaba uhlwitho ngiyanitshela bangani ngenxa nje yokuthi singamalunga ebandla noma into efana naleyo lokho akusho lutho kangako kithi kungcono uzibophe ngekhondo lezo zikhali kungcono uthathe lonke lelozi likaNkulunkulu futhi ubambelele kulo futhi uyeke lokhu ukwenza kweHollywood ngapha ungene ngqo ebandleni futhi kuyihlazo Kodwa iHollywood yakhazimula nje yenze ukukhanya okugqamile nebandla namhlanje lizama ukukhathanisa neHollywood uChrist akekho kwiHollywood uChrist ukumuntu ngamunye iHollywood yakhazimula noma iHollywood ibenyezela ukukhopha amehlo kanti ivangeli ikhazimula ngokuzithoba uNkulunkulu akekho kulezi zindawo ezinhle ezihlotshisiweyo nazo zonke lezi zinto esizibonayo ungena ekuzithobeni esimweni sobumnene nobubele udlula ngqo futhi uma ujwayelene nezwi uzolibona oneso ukuzwa makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni Nebo manje namhlanje okwakhonjwayo bazikhomba yena uqobo kahle emakholweni ngalolu suku labo ababe kubhekile bukani uPetro noAndrea bukani uNathanaeli awukhumbuzo emqondweni wakhe bukani wesifazane emthonjeni kwakungekho umbuzo kukho kodwa laba abafarisi izinsuku ezimbalwa ngaphambili lapho indekethi yethu ikhona lolu suku bambona enza lokho baseke bembiza ngoBelzebub bavule idimoni imisebenzi yayikade yenziwe babefanele baphendule ibandla labo ngakho into kuphela ababengayenza kwakungukuba bakubize ngomoya omubi uBhelizebhuli kwakuyidemoni njengombhuli noma into ethize futhi noma ubani uyazi ukuthi umbhuli ungokadevel futhi babekhathanisa lapho ayeyizwi elalazi impihlo yenhliziyo futhi uyafakazisa ukuthi wayeyilowo mprofethi owayezovuselwa thina ngalolu suku umhlengi mprofethi futhi ngenkathi enza lokho ibandla ngalolu suku lamemezela ngokuthi unguBhelizebhuli niyabo ukuthi babe yini na wathi niphuphuthekile nihola izimpumputhe abayikungena futhi kanjalo abayikubavumela labo ongaphansi kwabo angene Yesifuna ukukwenza namhlanje ngokuthola iqiniso. Ifanele sathi iqiniso. Ngabe uyafana ngabe ulapha ukugcwalisa lokho ethembise ukugcwalisa na. Hlolani imibhalo futhi nithola ukuthi ufanele ukwenzani namhlanje. Ngalesi sizathu John Wesley noma Martin Luther wayengenakuqhubeka nomlayezo kaWesley bawuhlela wahamba kangako ke. Nakho kufika uLuza ephuma ebandleni likaKatolika futhi uba wayengongahlakahlile ekhanda kubo kodwa wayenomlayezo wokulungisiswa ngoba kwakuyizwi likaNkulunkulu isithembiso manje ke bona emva kokufa kwakhe bahlela inhlangano kaLuza Wase kwenzekani ke yayilale yaqoqana yonke futhi futhi ngokumphalo kuzoba khona omunye unyaka webandla uvukayo futhi ngenkathi kwenza unyaka webandla laseFiladelfia uvuka uJohn Wesley futhi okwakwenzekile kwakulokhu kuza ngasentshonalanga ngaso sonke isikhathi Futhi ngenkathi kwenzeka kwakukhona unyaka webandla noJohn Wesley wasukuma kodwa uLuther wayengenakuwemukela ngoba basebevele bethele ekulungisisweni wayengenakuwemukela ukungcweliswa. Manje ke ngenkathi amaweseli ehlela ngendlela enza ngayo namagatsha amancane asabalala akwenzayo nakho kufika umlayezo wamaPentecostal okubuyiselwa kweziphiwo. Ukukhona munye owayenganyakaza basebevele behlelile manje ngenye embi yakho ingokuthi amaPentecostali ehlele kakhulu bukani usuku esiphila kulo ukuthi andiselwe lolu suku sikuphina tesenyukile intika yomlilo iyanyakaza nabantwana bakwaIsrayeli babenyakaza nentika yomlilo kungenjalo babuyele eGibhithe sifanele sinyakaze kanye nezwi Futhi namhlanje sithola ukuvilapha kakhulu ibandla lithola ukuba ngelezwe kakhulu nokuba ngokunganaki kakhulu futhi ngakho imiqondo yabo isanganiswe kakhulu ithelevishini futhi sithanda usuzi nezinye zalezi zinto ezindala nokuhlala ekhaya lokho kukhombisa ukuthi zikuphi izinhliziyo zabantu Futhi ungabatshela ukuthi lezi zinto azilungile futhi bacabanga ukuthi uyahlanya kuyini na abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu niyabo oh injabulo enkulu kakhulu engazi ngayo eyokuba ngikhuleke ngize ngibone ukuthi ngisebukholeni bukaNkulunkulu futhi ngivume cabanga ukuthi lokho bekufanele kube ukukhuphuma kwebandla ngobukhona bukaMoya Ngcwele Ngibona uNkulunkulu oyenza isithembiso emiphakathi wethu ngizobukhona bakhe futhi ngibone izwi lakhe futhi ngilibone liqinisekiswa bekufanele kunikeze ukukholwa ukwenza izishotsha zihambe izimpumputhe zibone abangezwa bezwe izithulu zikhulume ngama iNingizimu Afrika Lapho enganginabanye abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili emzileni womtjaho eThekwini futhi ngenkathi bebona ngesikhathi esisodwa lokho kwenzeka kanjalo emva kokukhaza kubo nesimo esincane esikholile nje futhi babone into eyodwa yenzeka yalokho kwembuliwe ngabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu waphiliswa ngaso leso sikhathi kanye kanye Bathathe imithwalo yamaveni ayisikhombisa amatraki amade njengokusuka lapha amakalishi namasondo ayisithupha neshumi nesiyaphelombili kanjalo futhi bawanqwabanise egcwele izinduku ezindala zokugela nezinto abahedeni akabengazi ngisho ukuthi isona siphi isandla sokudla nesokunxele Futhi ngosuku olandelayo umnumzane Sidney Smith imeya yeTheku wangibiza wayesethi yana efasteleni lakho phandle ngasolwandlekazi laseNdiya uzobona into ethize ongakaze uyibone. Nalawo kwakungamaphoyisa aphelekezelayo eza ehla naye sikhombisa aleyo mithwalo yamaveni amakhulu namakhulu abantu ehamba ngezinyawo emva kwayo ngayizolo babesezinhlakeni nezinhlaka zemibhede nabathwali ababenabo becula kholwa kuphela zonke izinto ziyenzeka evikini elingaphambili lapho abekade belwa omunye nomunye impi yabomdabu futhi babelapho behamba ngezinyawo begacene bebambene ngezandla manina bavuma ukuthi uNkulunkulu wezulu wayebonakele phambi kwabo ngesimo sezwi lakhe. Futhi thina mamelika ahlakaniphile siyahlala ayosukuma ngosuku lokwahlulelwa futhi basilahle sisizukulwane ngalokho esikubonile. Kumkhumbuza ngowesifazane eLouisville, eKentucky, kungekudala wayenengane encane ehambahamba esitolo sezinto zikashelini futhi wayenza izinto ezincane ezama ukuba ayiqaphelisise nengane encane yayilokhu igqolozele ngo. Futhi ekugcineni wayiqosha insimbi encane ekhalayo noma yini eyayingaheha ukunaka komfo omncane othi akabe ngako. Futhi wayeshukuzisa insimbi ekhalayo nomfo omncane wavele nje waqolozela ngqo ngaphambili futhi uqala ukudazuluka wayeseketuka nabanye babantu bayafika ukuba bamsize. Wathi oqhabo ngeke kwenzeka, ngeke kwenzeka. Bathi yini indaba? Wathi uthokotshela uthe ingane ibisingono. Bathi yini indaba ngengane nenekazi na? Wathi awu yaba nelumbu cishe ezinyangeni eziyisithupha ezidlule ukuthi iyahlala nje futhi igolozele. Kunendaba ukuthi kuyini okufanele kuhehe ukunaka kwaleyo ngane. Akuyihehi ukunaka kwayo futhi ivele ihlale nje futhi igolozele. Dokotela wangitshela ukuthi wayecabanga ukuthi yasengcono ngase ngiyehlisela lapha ukuba ngiqoshe izinsinjana ezincane eziyusizo. Ebe zifanele ukuheha lo mntwana futhi akaheheki usalokhu ehlala futhi agqolozele. Leyo ndlela ibandla elitholayo uNkulunkulu ushukumise zonke izithembiso ephephelini phambi kwabo. Noma kunjalo sivele nje sihlale futhi sigqolozele sibuka ini ngikhombise isibonakaliso uzongikhombisa na futhi kuyaqhubeka ngazo zonke isikhathi usizungeze ngo kuletha ubukhona bukaNkulunkulu bekufanele kusikhanyise ngenkathi uNkulunkulu enze isithembiso uma ngaleso sithembiso. Yebo mnumzane. Emva kokuba uJesu esesifakazise kakhulu esibonakaliso sakhe sokuMesiya ukuthi wayeyilowo Mesiya nokho ebusweni bakho konke lokho ikhombisa isibonakaliso yabo abavumanga abeqolozela ngo phambi kwabo kwakungekho kubo ukuba bakholwe. Wena njengoba umama wami umdala waseningizimu wayevamise ukuthi ungeke walithola igazi kuthenipho ngoba likho lapho. Noma kunjalo abamvumanga bephuthekiswe kakhulu izivumo kholo zabo nokunye nokunye ababenakho ngalolo suku babengayazi neze imibhalo yesithembiso ngoba izivumo kholo zaziwumbuzile. Izivumo kholo zabo namasiko angalolo suku ayembuze isithembiso sombhalo. Uma babekade befundiswe ngokombhalo leso kwakufanele kube isibonakaliso esalandela uMesiya. Bangaki abakholwayo ukuthi ufika ngesibonakaliso sakhe esifanele na impela wakwenza ufika ngokwesithembiso kodwa babekade befundiswe izivumo kholo ikholelwa kulokhu futhi sikholelwa kulokho bonke bakholelwa kuNkulunkulu bonke. Namhlanje thina amamelika ikakhulukazi sicabanga ukuthi sizoxolelwa ngoba sakha amabandla amakhulu futhi sinabelusi abakahle nezinto. Khumbulani uma lokho kwakunjalo uNkulunkulu ungongalo ungile uma esifaka kanjalo ngokuba uKhayino Abela abakhonzi bokuqala ababili ngaphandle kweEden bakhela inkosi ialtari bobabili benza umhlatshelo bobabili banikela ngezipho bobabili bakhuleka kodwa omunye wayekinisile nomunye wayenephutha. Kaphelani sifanele sibe neqiniso neqiniso lizwi likaNkulunkulu njalo. Manje kuyafana namhlanje abantu baba ngabaphuphutheke kakhulu bathi ngithi ungumkhristu na oh ngingowento ethizithizeni niyabo lokho akuhlanganise lutho nakho anginalo ukuthi olumelene nalokho kodwa lokho akusikho engizama ukunitshela khona sonta kunoma yiliphi ibandla ufuna ukusonta kulo uPaul wakho alwenzi mehluko bengitshela umelusi kulokhu kusa enhle eColorado ngangivame ukugibela ngiqoqe izinkomo kanjalo kanjalo futhi ngangivame ukuhlala lapho umlenze wami unqume esihlalweni sehashi kanjalo nenhlangano yeHereford iTroublesome River idlisa esigodini saseTroublesome River bese ke wenyukela esiqongweni sesigodi negata lasempumalanga nentshonalanga zonke izinkomo ezivela lapha enhla enhlanganweni idlisa egatsheni lasentshonalanga neqembu enganginalo lalidlisa egatsheni lasempumalanga manje-ke babe nothango oluyizibuko lapho ukuvimbela izinkomo zingayi empahleni yomuntu ngayedwa naphezulu ezintabeni ehlobo futhi zasiqoqa izinkomo phezulu izimpawu ezine noma ezinhlanu ezihlukene izimpawu ezisishiyagalombili noma eziyishumi ezihlukene emfuleni sasiqoqa izinkomo zethu entwasahlobo sizenyusele lapho futhi ngangivame ukuhlala lapho umlenze wami unqume uphondo lwesihlalo sehashi emva kokuba sasesizithole zonke izinkomo zonke zazishaywe uphawu nayo yonke into siqale ukukubuyisela emumva phezulu edlelweni nomkaphi wayema lapho wayezibala lapho zidlula futhi ngaqaphela kwakukhona zonke izinhlobo zezimpawu umnumzane Grimes waye ne-Diamond Bar futhi ngenhla kwethu nje babe ne-Turkey Track sasine-tripod endala futhi kwakunezimpawu ezihlukene ezazidlule lapho kodwa umkaphi wayengalunaki uphawu wayenaka icici legazi endlebeni kwakungekho lutho olwalungaqhubekela kulelo dlelo ukugcina izinhlangano ezizalanisayo izinkomo zazo ziqiniseke ekuzizalaniseni awukho lutho olwalungaqhubekela lapho kodwa i-Hereford yohlobo yayifanele ifakwe icici endlebeni ngophawu lwegazi ileyo ndlela okuyoba ngayo ekwahlelweni akazi ukungibuza ukuthi ngabe ngangiyi-Methodist yi-Methodism i-Baptist i-Presbyterian ukuthi ilophi uphawu enginalo akuyikusho lutho kuye akulutho kodwa ozele ngokusha umkhristu ozele ngegazi legazi likaJesu Kristu lokho kuyoba yikho okungenayo akukho okuphansi kwalokho okuyongena manje sifuna khumbula sikhumbule lokho manje uma engavunywa amandla akhe njalo awembulwa uma engavunywa akunandaba ukuthi uNkulunkulu umi kangakanani ekhona nifanele nikukholwe yilokho kuphela njengowesifazane nomopho bonke labo bantu bedlula nabo bonke bemile bethi nango ehamba urabi yilowo mfo ozisho ukuthi ungumprofethi uhlanya lolu nakho konke okunjengalokho kodwa kwenzekani na lona wesifazane omncane wayenomopho wegazi futhi wayezwile ngaye futhi ngenkathi ehlela lapho kungakhathaleki ukuthi noma ubani wathini wamvuma ukuthi wayengubani wayesethi uma kuphela ngingathinta ingubo yakhe niyabo futhi ngenkathi lokho kukholwa kwangoqobo kuNkulunkulu kuba yinto eqinisile kuye kwakhululani na kwakhulula amandla akhe kuba amphilise kwamthinta ngangokuthi wajika wayesemtshela okwakungalungile kuye wathi ukukholwa kwakho kukusindisile kwenziwa yini na kukholwa abanye bebi lapho ngahle ukuba babekade begula kakhulu kunaye kodwa niyabo wabuvuma ubukhona bakhe wazi ukuthi lelo kwakuyithuba lakhe ukuba kuphela besingenza lokho kulobusuku bantu ukuba kuphela besingaqonda ukuthi ubonakala kithi kule mihlangano ngenhloso eyodwa lokho kungukuthi ukukhulula izifiso zethu esinazo kuye kithi kodwa sifanele sibuvume ubukhona bakhe futhi manje ukuthi nibuvume kanjani ubukhona bakhe kungenkathi izwi elithendisiwe lalonyaka libonakaliswa hayi izwi elithendisiwe lonyaka kaMose noma imuphi omunye unyaka isithembiso sezwi salonyaka manje sithola ukuthi waqonda phambili ngqo noJayiru umfo omncane phezulu lapho nendodakazi efile yona wakholwa ukuthi ayekushilo kwakuyiqiniso. Manje khumbulani, wayengumpriesti futhi wayenqatshelwe ngoba kwakukade kushiwo ngokuqinisa noma yimuphi ohlanganise naye wayezokhishwa esinagogeni. Hawu, noma ngabe wakhishwa noma akakhishwanga, wayenelisekile ukuthi uNkulunkulu wayekhona kuKristu, nalelo kwakuyizwi. Futhi lenzani na? Lakhulula kuye amandla okuvuka aye kuye. Amen. Aveza intombazane eyayifile futhi ayibeka ngaphandle ngoba wavuma ukuthi uNkulunkulu wayekuKristu nobukhona bakhe babusendlini yakhe. Kodwa emzini lapho akhuliswa khona, lawo mandla afanayo aye kuye. Emzini lapho akhuliswa khona, kodwa abazange bamvume, bukhona bakhe kubo abusho ngolutho, mhlawumbe olunye uhlale. Ziphi lezi zinto na? Kwangitshela ukuthi wenza ukuthi nokuthi, angikubone uzenza lapho. Anikaze nibuzwe lokho na, uma lapho nina sigejane samapentecostal, nani bantu lokho niyakholelwa ekuphiliseni ngokankulunkulu na? Nangu usibanibani ngapha, angikubone umphilisi. Lelo demoni njalo elifanayo elathi uma uyindodana kaNkulunkulu yalela amatshe ukuba enziwe izinkwa. Idemoni njalo elifanayo ngenkathi embozwe amehlo akhe bamshaya ekhanda ngenduku basebethi, manje benikezana induku omunye komunye basebethi, sitshele ukuthi ubani okushayile futhi sizokukholwa uma ungumprofethi. Akazange akenzi mahlaya anoma imuphi umuntu. Ya ofanayo ngenkathi esesiphambanweni wathi uma uyindodana kaNkulunkulu yethu esiphambanweni futhi ufakazise ukuthi indodana kaNkulunkulu wayengakwenza. Baba namazwi okumbonga amakhulu kunawo onke ake abanawo lapho, kodwa babengakwazi. Bathi wasindisa abanye, yena uqobo angezisindise ngoba wayezisindise yena uqobo, wayengeke abasindise abanye. Wazinikela yena uqobo ukuze asindise abanye. Niyabo, ababuvumanga ubukhona bukaNkulunkulu, yilokho kuphela. Manje ukukhulula amandla okuphilisa futhi ini lokhulula amandla ukuvula amehlo enu ukuba nimvume, noma kuphuphuthise amehlo enu ukuze ningasophinde nimvume. Ukuvula amehlo omunye kuvala amehlo ongakholwayo. Kodwa umuzi babengenakho ukumethemba endlini yomfarisi, wamema ezansi kwaSimoni umfarisi futhi wenza ukudla kwakusihlwa okukhulu. Nomfarisi wayefuna ukufakazisa kubo ukuthi wayengesuye umprofethi. Ngakho wayesemumva lapho efiselana okuhle ngokuphuza nezilase zakhe nezinkomeshi zakhe ezingenazibambo, nawo onke amakha amahle endlini. NoJesu wayengene wedlula insila yenkosi egezana zinyawo, futhi wayehlale phansi lapha futhi engcolile iphunga elibi la sokhalweni likuye, lapho izilwane zazikade zikhona endleleni yabahamba ngezinyawo izingubo zakhe. Ingaleso sizathu babegeze izinyawo ngalezo zinsuku. Futhi niyabo, into yokuqala uma umenya ukuba uye ekhaya lapho ePalestine, ngenkathi befaka lezo zicathulo, into yokuqala ababeyenza kwakungukuba bageze izinyawo zakho, bese ke bekunikeza into ethize ukuba uhambe kokhaphethe babo, amaragi amakhulu asePheshiya nezinto kwakukuhle. Into elandelayo abayenzile, bese ke bekunika amafutha esandleni sakho aphume e-aphuleni elincane litholakala le entabeni, i-aphula eliyimbali emva kokuba imbali isiphelile, ishiya i-aphula namakha amahle. Futhi baligcoba ebusweni babo naleyo misebe eqondile ilanga lasePalestina iyesabeka. Futhi niyabo, lokho kudala iphunga. Bese kuthi ke uma wenza, bese ke ongenisa izihambi efika emnyango, bese ebanga entangeni, bese ebemukela. Kwenzeka kanjani ukuba lezo zinsila zenkosi zize zidedele uJesu edlule zingazigezanga izinyawo zakhe noma zimnika amafutha ukuba azigcobe yena, noma ngisho zimange ngokumemukela na? Kodwa kwakukhona isifebe esincane phandle emgwaqeni. Bonke abezenkolo lapho manje, sonke isixuku asimvumanga nowesifazane omncane owesimilo esibi walunguza phakathi mhlampe isango, futhi wambona ehleli njengembali yasodongeni. Ileyo ndlela ayiyo namhlanje phakathi kwesixuku sezinkolo futhi imbali yasodongeni engemukelekile engafuna ongcolile onothuli umkhinqiko ongcwele bakubiza ngokuthi ohlobo oluthize lomuntu ongekho emqondweni wabo okahle umbhuli ukufunda umcabango wengqondo noma uhlobo oluthize lwegama elibi futhi uJesu ngizofika kukho emizuzwini embalwa wathi khuluma izwi elimelene nendodana yomuntu yothethelelo kodwa nxa umoya ongcwele usufika ukwenza into efanayo izwi elilodwa awusoze wathethelelwa lona niyabo Kodwa lapho lo wesifazane omncane ubonile ukuthi wayedinga inkonzo futhi waphuthuma wangena masinya impela wahamba wayesethenga ibhokisi lealabaster ligcwele amafutha mhlambe wayelithenge ngemali yokufeba kwakhe kodwa kwakuyina ngahle kuba wacabanga ungumprofeti kodwa namkhumbula umunye wesifazane esesixakweni sami esiyisimilo njengesami wayenethuba futhi wamvuma futhi wathethelelwa enhla lapha emthonjeni wasesikala izolo ebusuku sikhulume ngakho futhi uma kuphela ingafinyelela kuye ngiyamazi ukuthi ungubani ngizomenzela inkonzo uma bonke abanye babo angikhathali ukuthi benzani ngizomenzela inkonzo ngizovuma ukuthi Woyindodana kaNkuluNkulu wagijima wangena wasondela kakhulu kuye impela futhi wazizwa enecala kakhulu ileyo ndlela isoni esizihlawulisayo ngempela esizwa ngayo ebukhonyoni bakhe enecala nezinyembezi ziqala ukwehla futhi wayezama ukuzifihla yaqathakela ezinyaweni zakhe wayezomgqoba kodwa izinyembezi ziqathakela ezinyaweni zakhe futhi uqala ukuzisula futhi ekhala futhi ezisula ngezandla zakhe futhi Uthi izinyawo zakhe lonke lwalubhixwa uthuli olwalukulo futhi uma ufuna ukukholwa ngempela nephunga elibi lezilwane elisuka emzileni wonke umuntu wayehamba emzileni ofanayo futhi lilapho iphunga elibi kuye ehlezi lapho nezinyembezi zakhe zazigathakela ezinyaweni zakhe futhi wayezama ukuzesula futhi wayengenathawula Yini ubuhle boyisifazane nodumo na izinwele zakhe ingaleso sizathu abaningi benu sifazane namhlanje nizikunda zonke lokho akulungile yena wathatha izinwele zakhe futhi ukuqala ukuwasha izinyawo zakhe futhi uyazesula izinwele zakhe ezinhle esula iphunga elibi kuye liba kuye uqobo ethwala ihlazo lakhe oh hey kungalenkathi uvuma ukuthi ubani sebukhoneni bakho niyabo odade wethu abeyocishe impela bame ngekhanda lapho ukuba bathole izinwele ezenele ukwenza lokho ngakho lapho wageza izinyawo zakhe wayesezisula ngezinwele zekhanda lakhe futhi wanga izinyawo zakhe nalowo Simoni umdala emuva lapho wathi Oh sengiyambona nje efutheka abavumanga ukuthi wayengubani wathi nginitshelile ukuthi ubengesuye umprofeti ukuba bengumprofeti ubeyoqonda ukuthi zobolulo lwesifazane lolo olungakuye uJesu akazange anyakazise unyawo wavele wambhekisisa nje futhi wayesaba manje ke emva kokuba seqedile yena enza inkonzo kuye wabuka ngale wathi Simoni kukhona engifuna ukukusho Guwe ungimemile lapha ungilethe lapha ngamanyamazwi efinga umkhono wakhe ubufuna ukubukisa ngami ubufuna ukufakazisa ukuthi bengingesikho lokho engiyikho futhi wena ngenkathi ungiletha lapha ubufanele ugeze izinyawo zami kodwa awuzange ubufanele unginikeze amafutha ukuba ngigcobe ikhanda lami kodwa awukwenzanga awuzange ungange ngokungemukela Futhi lo nowesifazane selokhu ngibe lapha ugeze izinyawo zami ngezinyembe zakhe futhi wazesula ngezinwele zakhe futhi njalo njalo wangezinyawo zami selokhu ngibe lapha kukhona engimelene nawe ngakho Simoni manje ke uphendukela kuye sengathi ngiyabona nje ngimbona emi lapho namehlo akhe amakhulu amahle onke embalabala nobuso bakhe nalapho ayekade enogrisi nothuli olusuka emgwaqeni ebusweni bakhe futhi uyacabanga manje ngabe ngenze iphutha na ngabe ngenze iphutha na wathi futhi ngithi kuye izono zakhe eziningi zonke zithethelelwe hamba ngokuthula kwaku yini na kwavuma walivuma ithuba lakhe nyabo wakwenza wamenzela inkonzo abafarisi abakwenzanga wakubona futhi wabuvuma ubukhona bakhe futhi kwenzani na kwageza kwakhululani kuye na intethelelo kwakhulula kuye intethelelo yezono zakhe kwenzani futhi na kwakhulula futhi amandla kaNkulunkulu ukukhombisa kubo abangakholwayo ukuthi wayengumprofeti wayemazi ukuthi wayengubani kwakhulula futhi injabulo namandla nokuphila okuphakade kwakhulula lokho kodwa owabangela kuba isipikeli esikhulukazi esikhulu zibethelwe kulezo zinyawo eziligugu akazange abuvume ubukhona bukaNkulunkulu kuye wayemfuna futhi ukuba amenzele icebo elithize elishibhile umbungazo othize yilokho izwe elikufunayo namhlanje isikhejane sombungazo lilifuna ivangeli bafuna ukubungazwa noPilato wathi ngithanda ukufisa esinye isimangaliso esivela kuye noma into enjengaleyo menyuseleni lapha ebukhoneni bukaNkulunkulu ngo futhi wabala ngani ini ukuthi wathokozela umbono womphakathi kakhulu kunoma athokozela ukuba nethuba lokuba sebukhoneni bukaNkulunkulu kwenzekani na owesifazane wathethelelwa futhi waphiwa ukuphila okuphakade kodwa walahlekelwa ingqondo yakhe futhi wahlanya futhi wazibulala ngokuziminzisa enhla eSwitzerland. Manje naka ethatheke kakhulu ngombono odumile wangalolo suku ukuthi wayengubhelzabhule wayengukuzenzisa nje kwakungekho lutho ngempela kuye yena wenzani na walahlekelwa ilungelo lakho walahlekelwa ilungelo lakhe lethuba ebukhoneni bukaNkulunkulu wayengathethelelwa wathi nginamandla okukubethela nginamandla okukhulula wathi awunamandla ngaphandle uma evela kubaba wami wayefanele ukwazi ukuba wayazi umbhalo futhi yena eyijuda wayefanele akwazi lokho kodwa niyabo amasiko ayemtholile kuba afundiswe phansi kungaleyo ndlela namhlanje ukuba kuphela wayekathi ifundiswe kahle ukuba indoda yayikukholiwe lokho okwakushiwo imibhalo kodwa isiko lakhe lamkhipha kukho kuyafana njengoba kunjalo namhlanje abantu bayothatha ivangeli langempela lapho umoya ongcwele engena namandla nenkazimulo kaNkulunkulu ikhulula izoni esonweni futhi izenza zikhululeke futhi izibaphathiza kumoya ongcwele futhi iphilise abagulayo futhi ikhombisa izibonakaliso nezimanga nabantu bayosuka bahambe bathi ah manje niyazi ukuthi ibanda lami likholwa yini na lowo ngumpedo niyabo ulahla amalungelo uthe ngize ngabuzibulo bakho omunye uesa abaningi kakhulu bathola ithuba elifanayo namhlanje ukuma ebukhoneni bakhe njengoba benza ngaleyo nkathi futhi noma kunjalo ngenxa yombono othandwa ngabantu ayalenqaba bemile ebukhoneni bukaNkulunkulu ngiyamangala mngani kulo busuku uma thina abantu esingamaKristu ebukhoneni bakhe futhi sigula uma ukuthi asilenqabi yini ithuba ukuba siphiliswe nje ngokumkholwa na thina esizisho ukuthi siyamkholwa asibuvumi ngempela ubukhona bakhe athembisa ukukwenza namhlanje okuqinisekiswe isithembiso sosuku uJesu wayesola leso sizukulwane ngokungasikholwa sibonakaliso sakhe sobuMesiya siyasibona lapha wayebasola bembiza ngoBelzebule abemfuna enze isibonakaliso sikaMose mhlawumbe avululwandle libomvu abemfuna enze isibonakaliso sikaDavid athathe isitalo sobukhosi nohulumeni kodwa akukho umphalo owathi wayezokwenza lokho wayezoba umprofeti uyeza inkosi wayezoba umprofeti ngaleyo nkathi futhi wenze isibonakaliso uNkulunkulu athi wayezosenza ngalezo zinsuku futhi abesalokhu bemfuna enze isibonakaliso esithize esabathokozisa nyabo futhi ngiyamangala nje ukuthi ngabe asibhekile yini phambili kakhulu ngaphambili ngento engakithi ngqo ngiyamangala ukuthi bekungebe yini indlela efanayo uma besingedlula ithuba lethu na kumbulani njengezifanekiso ezindala izifanekiso azisoze zephuka isibonakaliso sokugcina ngokaJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ngemihla lapho indodana yomuntu hayi indodana kaNkulunkulu manje lapho indodana yomuntu yembulo Bukani lapha lapho okuhlezi khona namhlanje bangani nginganitshela ezinye izinto lapha okungafanele kimi ukuba nginitshele kodwa bekungani shaqisa ngifuna ukunibuza umbuzo omncane sisama ngaphambi kokuba siqhubeke nalenkonzo imizwe zimbala nje angazi noma ngingani buza yini lokho noma ubani uyazi ukuthi izwe ngokuma yonke into ihlezi ngokuhlelekile kokufika Kwake, uzamazama kumhlaba okuningi kuzindawo ngezindawo inyanga itsaza igazi libomvu noma okwentaba mlilo ebomvu ndawo zonke kwimboza njengoba uJesu athi lesisandla sesibonakaliso ngezinsuku zokugcina ulwandle lugubha izinhliziyo zabantu zehlulwa okwesaba nokudidakala kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe Bukani impendukazelo eminyakazweni namhlanje ibukeli namhlanje ukwanda ngamapercente angamashumi amane eCalifornia kongqingili izifiso zemvelo sezivele zilahlekile Bukani bukani namhlanje ukuthi abantu bayohlala kanjani ekhaya abazibiza ngamaKristu futhi lanje izimilo ezinjengo Pat Boone uElvis Presley uAnnie Ford nalabo abacula ama hubo ngesonto utibukani lezo zinto bayababuka beqabula labo esifazane nezinto phande lapho kanti akukho owesilisa ofanele ake aqabule owesifazane aze ukuba usemshathile lokho izindlala zesilisa nesifazane ziphambana noma kungaba kuphi akulungile sekungashiwo ukuthi kuyisenzo socansi Uma izindlala zesilisa nesifazane zithintana isenzo socansi futhi kwenziwe owesilisa eqabula owesilisa emlonyeni bekungamenza ahlanze noma owesifazane owesifazane kungani kwehluke na kuyisenzo socansi sekungashiwo kunjalo umfanekiso kaKristu eqabula umlobokazi wakhe niyabo anifanele neze nenze lokho kodwa kubukeni namhlanje onke amabhayisikopo nezinto nesi sodwa esikhulu isibumbatha sokuqabula nokugonana futhi cishe impela ngokoqobo ukuphinga komphakathi ndawo zonke nabantu baphuputheke kakhulu abakuboni kunjalo yonke into isesimweni saseSodoma okwaseSodoma ndawo zonke njengoba iBhayibheli lasho izinto eziningi kakhulu bukani ngalolu izinsuku athi kuyokwenzeka bukani izethembiso azenza kuyokwenzeka ngalolu suku bese ke nikuhlola okokuthi kwenzekani futhi nibone ukuthi sikuphi khona ke niyabona ukuthi ngabe usalokhu esezweni lakhe noma cha Babe funa ukubona isibonakaliso sika Mose isibonakaliso sika David leso kwakungesiso esonyaka wabo sethenjiselwa unyaka ka Mose naleyo unyaka isithembiso salonyaka sizofezeka wayebakhombise ngokucacile yena ngumbhalo futhi wabamema ukuba bahlole umbhalo ukubona ukuthi sikuluni ababephila kulo wenza into efanayo khona manje Kulani umbhalo nina nikholwa iBhayibheli yini efanele ukwenzeka khona lapha phambi kokufika kwakhe na bukani izwe ekumeni manje lelo yizwe bukani ibandla ukuthi likuphi bukani ukuthi likuphi liwa lesivivi ilawuthikeya libeka ngaphandle izwi yonke into yongena umkhulu umkhandlu wamabandla umkhandlu wamabandla omhlaba ubumba uPaul wesilo iBhayibheli elimemezela ukuthi kuyiphutha nazo zonke lezo zinto ukuthi nokho amaProtestani aqhubela kukho ngqo ezihloma ngekhanda engawazi umbhalo isiko lawo afuna indoda yamandla futhi azoyithola eyodwa azoqikelela ukuthi ayakuthola waye bukani kodwa uJesu wayezi memezele yena uqobo ngokuphelele ncamashi ukuthi waye ngubani futhi wayefakazisile kubo ukuthi waye ngubani onyakeni wakhe nento efanayo namhlanje manje bukani ake sithathe lokho kuhleleka ukaLuka weshumi nesikhombisa njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma bukani ibandla isimo saseSodoma bukani ukuthi uLuthi waye kuphi ngenkathi lawo madoda ngisho azama ukucindezela eminyango kulezingelosi lamadoda bukani bukani lapha bukani uAbrahama wayephezulu entabeni wayengekho eSodoma leso isifanekiso njalo kukhona izigaba ezintathu zabantu embuthanweni wezinkolo amakholo abazenzisi nabangakholwayo njalo labo abathathu futhi nabo babelapho nango omSodoma ongakholwayo umzenzisi uLuthi noAbrahama ibandla elikhethiwe manje phesisani izithunywa zabo ngalolu suku izithunywa ezimbili zehla futhi yashumayela eSodoma azenzanga zimangaliso zabashaya nje kuphela baba zimpumputhe ukushunyayelwa kwezwi kuyakwenza lokho kodwa phesisani ukuthi hloboloni lwesimangaliso lengelosi eyasenza yahlala noAbrahama yayiflathele ithende futhi yatshela uAbrahama ukuthi igama lakhe lase lishintshiwe yambiza ngoAbrahama esikhundleni sika Abrahama wayengeke abe nengane kwaze kwashintshwa igama lakhe kanjalo noSara wayengeke wabatshela ukuthi igama labo lalingubani ingelosi yabatshela lokho Kodwa yathi yayizovakashela uSara ngokwesikhathi sokuphila noSara wahleka ngakho futhi ngenkathi uSara ehleka indoda iflathele indoda idlinyama ethole futhi iphuza ubisi luvela enkomazini futhi idla isinkwa indoda uthuli ezingutsheni zayo umhambi wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe uAbrahama wakuvuma ngoba yayazi imicabango owawusenhlizweni kaSara emva kwayo yathi usholoni uSara phakathi kwakhe ukuthi lezi zinto zingaba kanjani na ikhona into emahlula uNkulunkulu na nebo noSara wakhethema waphuma futhi wakuphika yathi yebo kodwa ushilo manje yayiyothatha impilo kaSara khona lapho kuyena ukuba angakholwa kodwa Nyabo uyingcenye kaAbrahama nokungakholwa kwethu ekubonakalisweni kwakhe okukhulu ngalehora singcenye kaKristu uvele nje nyabo siyo nyabo okwethu uzofanele akugcine manje iqaphelani asigale sibe khona isikhathi emlandweni wonyaka webandla futhi ngaze ngesisodwa isitudeni sangempela engikhuluma kuso usomlando Akugaze kube khona ngingabuza noma yisiphi isideni seBhayibheli kuba singitshele umuntu oyedwa owake wathunywa onyakeni webandla kwelibandla selokhu kwaba sekubethelweni kukaKristu inkonzo yomhlaba jikelele igama lakhe elake lagcina ngoHAM njengo ABRAHAMA goze kube yilolu suku uSenki uFeni uMudi uNox uCalvin kodwa kwabe kwaba kuphi uGRAHAM ngaphambili uBilly Graham umvangeli omkhulu phande lapho namahlelo eliseSodoma na Xobo uno Oral Roberts weSmodeni phande lapho namaPentecostal into efanayo enikwazi lokho na kodwa uHAM manje uGRAHAM izinhlamvu eziyisithupha kuphela kodwa uABRAHAM izinhlamvu ezisikhombisa isithupha isibalo somuntu inhlangano yomuntu ukwenza komuntu kodwa uABRAHAM izinhlamvu ezisikhombisa Manje qaphelani ebandleni elikhethiwe elidonselwe ngaphandle hayi lawo mahlelo kodwa ibandla elikhethiwe ukuba lime ngaphandle lizothola isithunywa nalo ngalezi zinsuku zokugcina kwenzekani ezansi lapho na kwenzekani phezulu lapha na uqhathanise nalokho uJesu akusho akukaze ngaphambili emlandweni esiye saze sahlala nezibonakaliso ezifanayo ezaziyokwenziwa aliqondi yini bangane futhi ngivume ukuthi nguNkulunkulu owethela evangelini kubantu bakhe ezenza aziwe na anilivumini ihora esiphila kulo na Ngabe nje sizisusile ekushayeni izandla zethu kancanyana sidlala upiano futhi sisho ngekhanda lokhu futhi sisuke ezwini sesize saphuputheka kangako na impela asiphuputhekile asivume ihora esiphila kulo uPetro uNathani noma uNathanayeli njalo nowesifazane bayakuvuma bona basivume sibonakaliso sakhe isibonakaliso sikaMesiya iyafana manje njengalezi zinto engizishoyo manje ke kulonyaka uJesu wathi manje phisisani ukhomba emuva manje ebatshela ngonyaka uNkulunkulu kunoma imophi unyaka ngenkathi ethumela umlayezo wakhe owawuyizi lakhe futhi wawukhomba kulowonyaka abantu abawukholwayo kwakuyisikhathi esikhulu sabo abantu abangawukholwanga bangena enxushunushweni bekuhlala njalo kunjalo njengasezinsukwini zikaJesu into efanayo Isiseni emi lapha manje wathi njengoba kwenzeka emihleni kaJonase kuJona ngokuba njengoJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku ifanele ibe kanjalo nendodana yomuntu wathi sizukulwane esibi nesiphingayo siyofuna isibonakaliso manje niyazi ukuthi ngicabanga ukuthi wayenza ina wayeprofetha isizukulwane esibi nesiphingayo Yamangala ukuthi uma noma imuphi umuntu osile engondweni yakhe bengaphika ukuthi asiphile esizukulwaneni esibe nesiphingayo lapho ongibingili iphendukezelo namazinga ezehlukaniswa emelika iphakeme ukwedlula noma sibe esinye isizwe ezweni nomhlaba wonke usungene enqushunqushweni yaso Abathatha kubo bonke abane cishe udivoziwe ngapha ethatha yonke into ngapha eminyakeni eyishumi yomshado niyabo ucabangeni usehlukaniso bephinde beshada bephinde beshada bahlukanise baphinde bashade babedla bephuza beganwa ngabafazi futhi beganiselana bukani ihora esiphila kulo kwabe kwabanini Sengushumushwini enje na isizukulwane esibi lesiphingayo siyafuna isibonakaliso qaphelani futhi bayo sithola isibonakaliso ini lesizukulwane ngokuba njengoJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku indodana yomuntu imelwe ukuba senkizweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku sibona isosini lesizukulwane esibi lesiphingayo esiyosemukela na isibonakaliso sokuvuka Kunamhlanje emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili sambona uJesu Kristu ngamandla avuka kwakhe emiphakathi kwethu enza izinto azenza ngaleyo nkathi futhi wathembisa ukuzenza isizukulwane sibi nesiphingayo siyofuna isibonakaliso njalo sifuna ukuba sithi ikhombise lokhu futhi uma ungenza lokhu futhi wenze lokhu bazosithola isibonakaliso sokuvuka nguyena izolo namuhla naphakade izi libonakalisiwe ihlala phakathi kwethu sifanele ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngesibonakaliso sakhe esikhulu qaphelani wakhomba kwenye into ethize lapho wathi futhi njengokuba inkosikazi eNdlovukazi yaseningizimu iyakusukuma leyo inkosikazi eNdlovukazi yaseSheba lalesisane manje inkosikazi yaseningizimu iyakusukuma ekwahlelweni nesizukulwane isilahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzakuzwa ukuhlakanipha kaSolomon futhi bheka kukhona lapha omkhulu kunoSolomon Kulani akesikhombe kulokho imizuzu embalo wayefunda iBhayibheli elifanayo silifundayo ngoJona futhi wayefunda ngoSolomon manje uma kufika unyaka kaSolomon wayene siphiwo sokubona okufihlakeleyo nabo bonke abantu sonke isizwe sakukholwa wonke umuntu wayeyinhliziyo yonye futhi eqonda kunye wonke umuntu wakukholwa Uma wonke umuntu lobusuku uma yonke imelika ibinga vele nje iphendukele kuNkulunkulu futhi imkholo uNkulunkulu isiqiniseko esidlula zonke esinaso kuyoba imipheme yamabhomu nayo yonke enye into ngekho oyengadlala ngoSolomon babemesaba ngoba wayeyindoda enesiphiwo nabantu babemkholwa kanjalo wathunywa evela kuNkulunkulu baze bamenza inkosi yabo zonke izizwe zazibesaba hayi ngenxa yamandla abo ezempi kodwa ngoba uNkulunkulu wayenabo futhi uma lesi sizwe esizisho ukuthi singobuKristu ukuba kuphela besingaba bonke kanye kanye babambelele ngakulesi siphiwo esikhulu esinikwe sona ngalolu izinsuku kuzokugcina uma umoya ongcwele kaNkulunkulu phezu kwebandla hhayi isivumo kholo umoya kaNkulunkulu akuyi ngamandla akuyi ngempi kodwa umoya wami kusho uNkulunkulu umoya ongcwele uJesu Kristu esimweni sikamoya phezu kwethu onguyena izolo namuhle naphakade enze lelizwi liphile lokho athi liyokuphila kwenzisani ngokusondela manje izindaba zaphumela ezweni lonke babengenayo ithelevishini nomsakazo nezinto ngalezo zinsuku ngakho kwakuhamba ngomlomo nomlomo futhi emva kwesikhashana uhide olukhulu lwabahamba ngamakameli lwafika lwathi ngu ezansi ngaphesheya kogwadula iSahara okuluhambo lwezinyanga ezintathu kusuka ePalestine kwehlele lapho eyayakhe khona nokukholwa kuvela ngani kuzwa ukuzwa izwi kaNkulunkulu futhi yayizwile ngalo mhlangano omkhulu ababenawo enhla lapho futhi noma nini uma kufika uhide lwabahamba ngamakameli bevela kuleyo ndlela yayibuza ngabe nina nize nidabula ePalestine na yebo nithini ngalokho na kungaphambili le kwanoma yini akukazi kubone ukubona okufihlakeleyo okunje futhi nje kufana noNkulunkulu ehlezi lapho uNkulunkulu wabo umelwe endodeni okuthiwa uSolomon awu ukukholwa kuvela ngokuzo inhliziyo ye inkosikazi eyindlovukazi encane yaqala ukulambela ukwenyuka futhi ithole ngakho niyabo yayimiselwe ukuphila kaphelani manje into yokuqala yokwenziwa manje yona ingumedeni yayidingeka ithole imvume kumpristi wayo ukuba ihambe ngakho sengathi ngiyabona ngiyibona iwelela kumpristi wayo futhi ithi fathi ocwebileyo ngiyezwa banemvuselelo enkulu enhla lapho ePalestine ngicela imvume yokwenyuka futhi ngizibonele mina manje mntanami manje awufuni ukuqoveka kokunye empeleni asibambisani kuleyo mvuselelo ngakho ungeke wahamba uyabo leso nje isigejane sompetho akukho kukho lotho kukho labo bantu bazisho ukuthi badabule ulwandle lobomvu futhi benze konke lokhu lokho akukho lotho kukho uma bekukhona noma yini enjengaleyo enzekayo ibiyoba khona lapha ebandleni lethu sisenabo abahedeni ngakho siyathola ukuthi iqala ukulamba yathi manje buka yathi bangitshela ukuthi uNkulunkulu wabo enhle lapho umelwe esidalweni esingumuntu nokuhlakanipha kwakhe kungaphambili le kwanoma yini ukubona kwakhe okufihlakeleyo kuyamangalisa akukho lutho kulokho yathi kodwa ngingahle awu buka wena nkosikazi eyindlovukazi ungeke wazimatanisa ebandleni labantu abanjalo lokho ngokuthi ungeke wakwenza lokho leso sigejane sabantu saziwa umhlaba wonke jikelele njengezinhlanya zezenkolo ungeke wakwenza lokho kodwa nyabo uma uNkulunkulu ehamba ukuyosebenzana nenhliziyo yomuntu akukho okuzokumisa umyeni inkosikazi abantwana umelusi akukho okunye okungakumisa uma umuntu ngempela elambela uNkulunkulu bayahamba noma kanjani ngakho yalungisele ukwenza ukulungela awu wayezothi awu ngizokunika nje ngizodingeka ngikuxoshe esontweni enhlanganyelweni yethu awu ungakwenza nje lokho ngiyahamba noma kanjani ngizozitholela mina ngakho konke lokhu futhi niyabo yayenyuke nemibhalo eguqwayo futhi yayifundile ukuthi uJehova ufanele ukuba njani ngabaprofeti bakhe nokuthi ufanele enzeni ukuthi izwi likaNkulunkulu lalizobonakaliswa kanjani ukuthi lalizozazi zazi. Kanjani lezo zinto ngenkathi lithulwa lifakwe eveyilini eyinyama yomuntu elalizokwenza futhi yayizifundile zonke lezi zinto. Ngakho ngangiyomuzo ethi, awu, buka incwadi yethu isho lokhu kwasho. Yebo, bukani nge ukhokhozela ongugogo wami wamaphakathi phambi kwalezo zithixo ezifanayo wama futhi washo imikhuleko usuku losuku. Kwakungakaze kube khona nowodwa umnyakazo, okukodwa ukuvungazela noma lutho olunye. Futhi ngikhathele lesi simo esidala esifile, ngifuna ukuhamba. Ngibone ukuthi ngabe ukhona yena uNkulunkulu ophilayo, kubi kabi asinazo ezinye futhi zalezo zindlovukazi namhlanje. Ngakho yalungela kuhamba manje ngenkathi ifika kule ndawana lapho okufanele iye khona. Manje khumbulani, yayinobunzima obukhulu, kwakungelula njengoba kwakungaba njalo kini. Manje qaphelani ukuthi yayidingeka yenzeni. Nansi enye into engiyifunayo, angifuni ukuyishiya ngaphandle. Yasho lokhu, ngenyukele lapho futhi ngizophatha imali, ngizophatha izipho, futhi uma kuyiqiniso ngizokweseka. Uma kungesilo iqiniso, khona-ke ngingabuyisa imali yami. Lo wesifazane wayengafundisa amaPentecostal. Yebo mnumzane, ukweseka izinto phandle lapho ezihleka futhi zihlekise ngokuphilisa kaNkulunkulu, futhi nokho nesekela izinhlangano zomsakazo esikhundleni sebandla lenu uqobo kunjalo, futhi bahleka futhi bahlekise ngazo impela izinto enikholelwa kuzo. Kodwa yathi, ngizoyithatha futhi uma kungalungile ngingayibuyisa. Manje khumbulani, na wonke lo mcebo phezulu lapho kulamakameli, futhi manje khumbulani, uqhaqha lwabagibeli abanejubane baka-Ishmayeli kwakungabaphangi basogwadule. Wayephandle lapho kwakuyoba yinto elula kanjani kubo ukuba bawele kulokhu okuphangwa, futhi ngani babeyobabulala labo bathenwa abambalwa owayenayo, futhi bathathe leyo mali futhi bakhale bemuke. Kodwa kunento ethize ngakho, uma uzimisele ngempela noNkulunkulu ezembula yena uqobo, uzimisele ukubona uKristu, akukho ngozi phambi kwakho. Awunaki ngisho nokunaka. Udokotela uthi uzofa, akunaki ngisho nokukunaka. Uma ucindezela, uyazi kunento ethize lapho, into ethize phansi enhliziyweni yayo ivutha ukukholwa kuNkulunkulu. Izinyanga ezintathu ukuhamba phezu kogwadule lwaseSahara, hhayi emotweni ikhati lakhe efakwe isishayisimoya gabugabu. Yathatha izinyanga ezintathu ukunqamula ugwadule iSahara, mhlawumbe ebusuku ifunda izincwadi ezigoqwayo emthonjeni wasogwadule ngesikhathi sasemini, yaze yafika. Manje akumangalisi uJesu athi iyoma ngezinsuku zokugcina futhi isilahle sisizukulwane, ngokuba abanye babo angeke bahambe bawele umgwaqo. Nalapha kukhona omkhulu kunoSolomoni, umoya ongcwele uqobo lwakhe. Nabo akumangalisi iyosukuma ngezinsuku zokugcina futhi isilahle isizukulwane. Phikisisani, ekugcineni yafika. Ayifikanga njengabantu abaningi. Abanye abantu bayofika emhlanganweni oxakile, iyafika futhi yathatha amakameli ayo yase iphumela egcekeni, yamisa amathende ayo futhi yayizohlala lapho ize ikholiseke. Labantu liyafika lihlale mhlawumbe imizuzu embalwa, mhlawumbe engamashumi amabili nanhlanu. Uyothi nje umvangeli noma omunye umuntu angasho into ethize ephambene nalokho ecabanga ukuthi isivumokholo sayo siyakusho, noma yona isivumokholo sakhe, baphuma bahambe. Yabo, akusiyo ngisho inhlonipho. Akumangalisi iyosilahla lesi sizukulwane, ifikela ukuzohlala yaze yakholiseka. Sengathi ngiyayibona inkonzo yokuqala ngalokho ngusa, inkathi amacilongo onke kala umelusi uSolomoni waphuma. Ingahle ukuba yayikade ihlezi le emumva ngemumva, yathi, manje ngizozibonela mina, ngiyazi ukuthi yilokho uJehova afanele ukuba yikho, umuntu angazisho kodwa izothola. Ngakho yahlala lapho ngalolo suku futhi yabhekisisa, futhi yabona wonke umuntu eze emsamo, yabona ukuthi lokho kubona ufihlakele kwakuphelele. Egcineni ake sithi ikhati layo lomkhuleko labizwa, okungukuthi mhlampe kwakungesilo, kodwa isikhathi sayo safika kuba iziphambi kukaSolomoni. nebhayibheli lasho ukuthi inkathi ifika imaphambi kukasolomoni ukuthi uNkulunkulu wavumela usolomoni azi zonke izifihlo zayo awukho okwafihlwa manje-ke isimangaliso senziwa kuyo yase-ke iphendukela ezethamelini yase ithi zonke lezi zinto engizizwile kuqinisile futhi kukhulu ngisho ukwedlula engezwa ngakho niyabo oh kwakungasekho kuphila okusele kuyo umoya wayo wathathwa kuyo ngoba nakhu kwakukhona indoda eyayingayazi izihambi yembula izinto eyayifuna ukuzazi oh nojesu emi lapho oyangaphezu kukasolomoni wayengukugcwela kwabunkulunkulu ngokomzimba wayeyindodana kankulunkulu ezala intombi wembatha phezu kwakhe nojehova uqobo lwakhe wabonakaliswa enyameni futhi lapha wayemi lapho ekugcwaleni futhi bathi babengemkholwe ukubona okufihlakele okukhulu kakhulu nabo wayengusolomoni kuhlanganiswe nodavide kuhlanganiswe nabo bonke abanye babo bonke wayekuye bonke abaprofethi wayethandele kuye omkhulu kunosolomoni futhi ngisho kuze kube nangalolo suku wathi uma nikhuluma lawo mazwi ngokumelene nami ngiyonithethelela kodwa nxa umoya ongcwele efika kuyaba kukhulu kwedlula okuyikho manje nokulahlwa kakhulu futhi lapha simi namhlanje sibona yena lo nkulunkulu ofanayo enza yona into efanayo ngikholwa ukuthi iyosukuma ngosuku lokwahlulelwa futhi isilahle lesi sizukulwane ngoba yaphenduka futhi yawukholwa umlayezo usolomoni ayewushumayela futhi yakholwa kuNkulunkulu ibone into eyiyo ngempela niyazi okuyinkathazo namhlanje kunabantu abantu abaningi nabantu osontayo nohambe esontweni nje futhi abe nesivumo khona yabo babone okuningi kakhulu okungamanga nje okuningi kakhulu okuyizifanekiso nje neziningi kakhulu zezindlu ezinhle ezinkulu futhi thina asingachazukeli neze kulolo hlobo lokukhala kwengane yabo uNkulunkulu akahlali ezindlini ezinkulu uhlala enhliziyweni yakho yabo uNkulunkulu akahlali emfundweni yokuhlakanipha ukude nayo uhlala ekuzithobeni enhliziyweni yakho uhlala ezwini lakhe nezwi lakhe lingena enhliziyweni yakho futhi liyazikhulumela futhi limemezele uhumusha izwi lakhe uqobo ngani uzama ukuthola umuntu angambamba ukukhombisa ukuthi usalokhu enguye uNkulunkulu yabo futhi unguye ulokwenza lokho uma nje engahle athole umuntu angakhuluma kuye uma engahle athole omunye wesifazane enomopho usangakhuluma into efanayo usangenza into efanayo eyenza yaziwe ememezela sisebukhoneni bukaNkulunkulu singabuvumi kungikhumbuza indaba encane ingahle ukuba ngake ngayixoxa kini kanye angazi ibingafakaza khona manje njengoba nonke nazi ngizingela izinyamazane ezinkulu futhi ngangiphezulu ehlathini lasenyakatho ngangivame ukwenyukela lapho ngizingela ngaso sonke isikhathi futhi nganginomngani phezulu lapho ogama lingu-Petcol wayengumzingeli okahle icishe abe yindiya uhafu ngangingadingeki neze ukuba ngikhathazeke ngaye wayengeza ukulahleka futhi sasingoshumi ngempela kodwa leyo kwakuyindoda embi kunawo onke enhliziyweni engake ngayibona yayingenanhliziyo nje nhlobo yayivame ukudubula amazinyane amancane ezinyamazane lokho yizingane ezincane zezinyamazane amadiye ukungenza nje ngiphatheke kabi futhi yayithi oh nina abashumayeli ninenhliziyo yenkukhu bhili wawungaba ngumzingeli okahle ukuba wawungesiye umshumayeli yathi ninenhliziyo yenkukhu kakhulu ngathi bet lokho akusiyo inhliziyo yenkukhu manje kulungile ukubulala izinyamazane uma umthetho usho njalo u-Abrahama wabulala ithole futhi walipha uNkulunkulu akusiko usayezi walo noma ubulili balo kodwa ngububi ngalo nje futhi wayevele awadubule nje lawo mazinyane ezinyamazane futhi nje ahleke enza ukuhleka ngoba ngangiphatheka kabi ngakho awu manje wakwenza lokho futhi ngonyaka owodwa ngenyukela lapho futhi wayesezisungulele impempe encane ayishaya njengezinyane lenyamazane elincane ukuthi limemeza kanjani niyazi lifuna umama walo futhi ngakho wathi hey Billy ngaphambi kokuba siqale kulokhu ukusa wathi khona ngifuna ukukhombisa khona enginakho futhi wangikhombisa khona ngathi Bert ungeyisebenzise into enjengaleyo wathi oh hlanipha nomfo wayena amehlo anjengawebanda nje njengabanye balaba besifazane abazama ukupenda amehlo abo niyazi ukuthi kanjani kanjalo niyazi wangibuka ngalawo mehlo okubuka kwebanda neso lalicishe lingesabise impela futhi futhi ngathi Bert ungakwenzi lokho wathi oh nina befundisi abanenhliziyo yenkukhu ngakho sasi ngephuzile kancane ukuvuka ngesikhathi nalezo zasenyakatho ezinomsila emhlophe inyamazane yakho ewumnyuzi lapha iye kwenyuka ize kuwe kodwa hayi omunye walawo bafo uma kade zidutshuliwe ukhuluma ngohodeni eyingcweti eyeqayo uyimfunda makhwela kuzo ngakho isikhathi sase siyambile futhi sazi kade zidutshuliwe nalezo zinyamazane ezingamadiye zazicashe phansi zidla ubusuku ngonyezi futhi zilala phandle emini sahamba yonke indlela zaze sayofika phezulu e-Jefferson Notch endala ukuthi ngu phezulu e-Mount Washington kwakukade kwakuthi akube ama-intshi ayisithupha eqhwa emhlabathini isimo sezulu esihle sokulandela umkhondo asizange sibone ngisho nowodwa umkhondo
wathi ucabangani bilina ngathi lapho nonke nizethuse zonke zaphuma lapha leyo mishini gani emidala oyidubulayo
futhi ngakho saqhubeka emva kwesikhashana cishe ngileshumi nani ngo sasiphatha njalo eyodwa encane yalawo ma flask igcwele ushokoledi oshisayo kungukuthi uma uthola ukulimala noma enye into ethize lokho ngoku vuselela amandla na nesemish ngakho kwakuthi akube ngeleshumi nanye noma ligamenxe leshumi nanye ngiyacabanga sifika esikhaleni esithi asibe ngusayizi walenkundla evalekile lapha noma lendlu futhi kungekho zihlahla zokwenza amaplangwe ngakho wavele nje wathi ukuhlala phansi wengcikisa isibhamu sakhe esihlahleni waqala ukweluleka ngemumva lapha futhi ngangicabanga ukuthi wayebuyela emumva ukuba athathe eyakhe ukuba athathe iflask yakhe ngacabanga awu sizodla ngokwedwelekile senyukela esiqongweni sentaba bese sidla futhi omunye uya ngapha nomunye aye ngapha bese sibuya futhi sasiyazi indlela ngakhona kahle futhi uma sithole inyamazana idiye sasivele siphanyeke bese kuthi ke siyazi sahamba sase sisizana ukuba sizingenise ngakho ngangicabanga ukuthi nje wayeyokudla ilantshi yakhe bese sihlukana ngoba kwakucishe impela kwenyukele emgqeni wezihlahla zokwenza amaplangwe ngakho ngiwelulekela emumva ngase ngiqala ukuthatha iflask yami ngithatha ushokoledi wami ngase ngiqala ukuphuma kanjalo wayesehosha leyo mpempe yakhe endadlana ephaketheni lakhe wayeseyikhalisa kakhulu kanjalo wayesengibuka ngalawo mehlo okubuka kwebanda futhi wayeseshaya leyo mpempe futhi ngenkathi enza ngokuthe nje ukuba kude njengangale kwalendlu inyamazana enkulu yensikazi yasukuma manje uma abanye bodade wethu bengahle bangazi inyamazana yensikazi umama wenyamazana idiye futhi niyabo leyo mpempe kwakuyingane futhi yakhala naleyo nyamazana enkulu yensikazi yasukuma futhi cishe ngeleshumi nanye ngqo empela emini noma ubani ozingela izinyamazana amadiye uyazi ukuthi leso isikhathi sibi zisuke ezilele ngakho yasukuma yase iqalaza ngangiyibona nje ngokucacile nje wangibuka emuva waseyishaya futhi futhi ekundeni sokuba ibaleke yaphumela ngqo kuleso sikhala manje lokho akwejwayelekile ngeke zikwenze lokho noma yimuphi umzingeli ngekwazi lokho futhi zingeke futhi ngeke zikwenze lokho kodwa yaphumela lapho ngqo ngani ngayengumama le kuyingane kwakuyiyo niyabo izalwa kuyo nje ukuba ibe ngumama naleyo ngane noBert waphansi wahosha lowo mshudo wawehlisa kuleyo 306 futhi wayengumnembi futhi ngambona egwaca phansi kanje futhi ngangazi ukuthi wayezwe iqhumisa inhliziyo yayo ethembekile iyothi ngqu macala omabili inhlamvu ewuhlwayo oluyikhulu namashumi ayishiyagalombili inhlamvu esakhowe ngase ngicabanga ungakwenza kanjani Petna, ungaba kanjani mubi kangaka ukuba ubize lowo mama oyinyamazane itiye aphumele lapho ngo bese udubula inhliziyo yakhe iphume ngokuye naye ezama ukuthola ingane yakhe na? Ungaba kanjani nonya kangaka njengokwenza lokho na? Ngangicabanga lokho futhi ngiyambona egwaca phansi kanjalo futhi angikwazanga angikwazanga ukukubuka kwakukukhulu kakhulu ngagele ngingonenhliziyo yenkukhu ngavele ngafulathela nje ngase ngicabanga nkulunkulu angakwenza kanjani na singakwenza kanjani isidalo singumuntu ukuba sibe nesingenasithunzi ukwenza lokho ukudubula nje leyo nhliziyo kamama othembekile iphume kuye kanjalo na manje yayingazami ukuzenza yena yayingabukisi yayingumama imbonile umzingeli ngenkathi ephonsa leso sibhamu phansi kodwa yabaleka na qhabo mnumzane ingane yayo yayisenkathazweni futhi yayizama ukuthola ingane yayo futhi ngafulathela njengoba ngishilo ngase ngiqala ngathi Nkosi uNkulunkulu angakwenza kanjani na ngaqaphela futhi ngalinda ngalinda isibhamu asitubulanga ngase ngiguquka ukuba ngibheke nesibhamu sasihamba kanje akabange esasibamba kwakuguquka lawo mehlo ebanda amadala ayeseshintshile izinyembezetha ngesikhathi sakhe wasiphonsa isibhamu omimemeni wayesethi pili sengibe nokwenele kwakho ngiholele kulowo Jesu okhuluma ngaye kulo lolo ngcema olunekhwa ngamholela kuKristu ngani na wabona into eyayingeyangempela wabona into yangoqobo uma bebamba ukuthula kwabo amadwala ayomemeza lo mama wayengazenzisi ngalutho wayengumama wangoqobo akunandaba noma ngabe kwakungukufa noma ukuthi kwakuyini wayemi ngqo ebusweni bokufa azi ukuthi nganoma yimuphi nje umzuzu leyo nhlamvu yayizokhuma idabule inhliziyo yakhe kodwa wayefuna ingane yakhe oh ukuba kuphela besingaba kakhulu impela ngumkhristu njengoba leyo nyamazana idiye yaba ngumama ngani na yazalwa engumama yazalelwa ukuba ngumama sizalelwa ukukholwa izwi likaNkulunkulu sizalelwe ukukholwa uJesu Kristu asikhothamisa amakhanda ethu bangaki phakathi lapha khona manje nesandla siphakanyisiwe abazothi mfowethu Branham qiniso ngithanda ukuba uhlobo lomkhristu ukuthi leyo nsikazi encane enyamazane yayingumama ngingifisa sengathi inhliziyo yami ibigcwele kakhulu uKristu nje ukuthi bengingama ebusweni banoma yini futhi ngibe umkhristu wangempela kakhulu impela nje njengoba leyo nyamazane ithi yayingumama mina lelo hlobo lwesihlakalo engilifunayo ungasiphakamisa isandla sakho na uNkulunkulu akubusise lokho kuhle uNkulunkulu akubusise baningi kakhulu ndawo zonke ngibonga kakhulu ukuthi nisenayo into yangempela eyenele kini ezonenza nikholwe niyabo ukuba ke beningakholwanga na lokho bekungebe kubi kakhulu yini ubone ongakholwayo endaweni lapho izinhliziyo zabo silikhuni kakhulu baze bengabe besakholwa inhlobo balahle behambile belahlekile bengazi lutho ngakho bengazi ukuthi ihoralini ukufa okungangqonqotha ngalo emnyango na nizofanele niphumele kuyiphakade futhi uJesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha abe kakhulu impela ngumkhristu njengoba leyo nyamazane idiye yayingumama awusoze wambona uNkulunkulu usuphelile akunandaba ukuthi amabandla amangaki owajoinayo wayekhuluma nomholi wezenkolo wangalolo suku uNikodemu indoda enamashumi ayisishiyagalombili ubudala futhi wayitshela ukuthi imelwe ukuzalwa imelwe ukuba uhlobo lomkhristu njengenyamazane itiye yayingumama lapho ngabe ubekhona yini oyedwa abangazi phakamisanga izandla zabo obaziyo ngempela ubukhona bukaNkulunkulu abuvume futhi athi ngiyazi ukuthi nginephutha uma uqonda ukuthi unephutha uyabuvuma ubukhona bukaNkulunkulu kodwa uma ungazi ukuthi unephutha iBhayibheli lathi ungolusizi kulonyaka ibandla lalizoba ngelilusizi elokhawukelwa elimpofu eliphuphuthekile nelihambaze futhi lingakwazi Cabangani nje uma owesilisa noma owesifazane ube semgwaqeni elusizi iphuthekile empofu engokuhawukelwa futhi ehambaze futhi ubungabatshela ukuthi bebehambaze futhi bakulalele kodwa ke uma behambaze futhi bangakukholwa na isimo senqondo esinjalo pho awu manje ilolo hlobo ke lwesimo sikamoya okuyilo abantu baphuputheke ngokukamoya balusizi abokuhawukelwa bahambazi phambi kwankulunkulu izoni zizama ukuzemboza emva kwamaqabunga omkhiwane ehlele lithize futhi abakwazi ungasiphakamisa isandla sakho omunye umuntu na unkulunkulu akubusise nakho ke inkosi kubusise phambi kokuba umhlawumbe uyisihambi lapha akazi umbone unkulunkulu enza into eyodwa kodwa ngaphambi kokuba ubone noma yini wena noma kunjalo thana ngizokwemukela phezu kwezisekelo zezi ngiyazi ukuthi lapha kukhona umkhulu kunosolomoni umoya ongcwele kankulunkulu omkhulu ukhona ngiyawuzwa ngiyawukholwa ngizophakamisa isandla sami ngiyisoni ngizocela insindiso Baba wasezulwini, busisa laba abaphakamise izandla zabo. Siyacela ukuba isihawu sakho siphiwe labo abayizoni. Lokho ngokuthi mhlawumbe bayasonta bona. Lokho kusalokho kungasho khona ukuthi abasizo izoni futhi baphakamise izandla zabo bafuna ukusindiswa. Inkosi bekukhona into engakubo. Bawuvumile umoya ongcwele lapho futhi bavumile ukuthi ubuNkulunkulu futhi bukhuluma kubo ukuthi bebengenaso leso sehlakalo abafanele babe naso futhi baphakamise izandla zabo. Wena wathi oyakuzwa kimi angisoze ngamlahla futhi ngiyazi ukuthi lokho kuyiqiniso wena wathi kuJohane ongcwele wesihlanu lamashumi amabili nane ozwa amazwi amakholwa ngongithumile unokuphila okuphakathi akayikuya ekwahlelweni kepha wedlulile ekufeni wangena ekuphileni Oza kimi ngiyakumnika ukuphila ophakathi imvuse ngemihla yokugcina lezo yizithembiso zakho baba ngibabiza bonke mhlambe omunye umkhristu inkosi ozama ukuhamba ekuphileni ozama ukuphila kangcono sokuzonke futhi bafuna isehlakalo sokuhamba kangcono baphakamise izandla zabo futhi baba ngikhulekela ukuthi Zobusisa kwangathi bangathola konke lokho kwanela kulobu busuku kuKristu izwi lenziwe inyama phakathi kwethu siphe khona Nkosi ngibanikela kuwe egameni leNkosi Jesu Kristu Amen uNkulunkulu anibusise futhi njengoba nihlezi nithule ngempela niyabo umzuzwana nje oh hey sengedlule ngemizuzu emihlanu esikhathini sami manje Ngithetheleleni bengingahlosile ukukhuluma kade kangaka ngiyanitshela asilinde nje umzuzwana nje nginikele nje eminye imizuzu emihlanu uma nithanda bangaka wazi ukuthi uNkulunkulu wayeyini na siyazi ukuthi iBhayibheli lithi wayeyini neBhayibheli lathi unguyena izolo namuhla naphakade futhi uJesu wathi kuJohane ongcwele isahluko seshumi nane ivesi leshumi nambili wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nawe uyakuyenza Hayi ozinzisayo kodwa okholwa yimi ngabe kuqinisile lokho bafu wethu bami abangabafundisi na lokho kuqinisile bangaki abafundi beBhayibheli owaziyo ukuthi lokho kuqinisile na kodlula amazulu nomhlaba kodwa amazwi akhe angehluleke wakwethembisa lokho manje kukhona akungabazeki abantu abagulayo phakathi kwenu khona lapho anginazi inhlobo nokufakazisa ukuthi ebengikusho esikhashaneni sidlule njengoba ingelosi yenkosi ezinsukwini ezidlule izinsuku ezidlule uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLodi kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu ningakubona ebengikhuluma ngakho lawo magama nakho konke okunye kumi ngendawo eyiyona yona ibandla hlezi kahle ningakubona na manje ngiqinisekile ukuthi nifunda ivaliwe ngezinto engingazi khulumanga niyabona ukuthi bengiqondi ukuthini manje uma nina abantu phakathi lapha enigulayo nenidingayo nginomsebenzi muni ukuba ngibe lapha na bengingamelani lapha njengomkhohlisi na ukuba bengenza lokho sekuyisikhathi kimi sokuba angifisi ukuphila mina ngingaqoka ukufa mina ngingaqoka ukuphuma futhi ngibe yinoma yini enye kunoma ngibe umdukisi futhi uNkulunkulu uyokwenzani kimi na futhi angazi ukuthi ngizobuphila ubusuku kanjalo nawe awazi kodwa umdukisi sifuna ukuba yi kusizana ukuba ngumdukisi ube ungaba ngoqobo kodwa niyabo kuqake kakhulu kini manje bukani uma ngisho ukuthi imibhalo ifanele igcwaliseke ukuthi ngifundile futhi nganikhombisa ebusukwini obubili obedlule ukuthi uJesu wayeyini ukuthi ubukhona bakhe buyini manje futhi ufanele ukubuya ngezinsuku zokugcina siyakwazi lokho ngenyama yomuntu futhi azimemezele yena uqobo ngendlela efanayo sonke siyakwazi lokho ngabe sikuqaphele na thanini amen uma kunjalo kulungile manje okwenduduzo yenu ngithi kini ngisho lokhu kini egameni lakhe ulapha uNkulunkulu ofanayo owehla futhi wakhuluma kuAbrahama wayefulathele ithende noSara engaphakathi kwethende wazi ukuthi wayecabangani washo into efanayo ngenkathi efika lapha wabuka phezu kwezithameli wayesekubone okwakusenhliziyweni yazo owesifazane wathitha ingubo yakhe waqalaza waze wamfumana wayesemtshela impumputhe uBartimeo wathitha ingubo yakhe ngenkathi ememeza wena ndodana kaDavide ngawukele emayadini angamakhulu amabili ukusuka lapho edlule khona ukukholwa kwakhe kwamisa indodana kaNkulunkulu emgwaqeni wayesephenduka wayesethi mletheni lapha uzakewu omncane phezulu emthini wacasha wathi ngakho wayengakholwa ukuthi wayengumprofeti naye noJesu uza ngqo uhamba phansi komuthi wayesebuka phezulu wayesethi Zakewu yehla wambiza ngegama lakhe ngenkathi uJesu engakazi ambone uPetro noAndrea wayemlethe ngapho esembona eze wathi igama lakho unguSimoni uyindodana kaJonas umnika igama lakhe wamtshela ukuthi wayengubani watshela uNathanayeli ukuthi wayekuphi ayekwenzile owesifazane nokuthi hloboluni lwesimo ayekuso ukuthi yayini inkathazo yakhe ukuthi kwakuyini ukugula kwakhe lowo nguNkulunkulu bangani bangaki abakukholwayo lokho ngayo yonke inhliziyo yakho thanini lowo kufanele kube nguNkulunkulu bangaki kini phakathi lapha abazi ukuthi angazi neyodwa into ngani phamisa isandla sakho uthi nje ngiyazi leyo ndoda ayazi into ngami nje indoda nje yilokho engiyikho umfowenu nje ngilapha ukuba ngizame ukunisiza kodwa ngiyamemezela bangaki ofunde incwadi yami nezinto na nina niyazi niyakukholwa lokho iqiniso na lolu izinsuku zokugcina namanje enkosi uJesu isisiza futhi uma izofika kulobusuku futhi ningavumi kunyakaze namunye wenu nje hlalani ngo ezihlalweni zenu lapho enikhona futhi nikhole nenkosi uJesu izofika kulobusuku futhi iqinise lezi zinto ezishilo lezi zinto eyaze thembisa uma izoziqinisa ukuthi iziqiniso nizoyikholwa na kholwane Baba wasezulwini manje ngikhulume ngawe ukuthi wawuyini ukuthi uyini manje ungeza ngaphambili nje enkundleni nalabo bantu behlezi khona lapho ezithamelini bezihambi ngokuphelele uzozenza yini wena uqobo wazwe kithi kulobusuku Nkosi ukuthi sizokwazi futhi sivume ukuthi lemibhalo iyagcwaliswa ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade manje ke uma siphila ezinsukwini zokugcina njengoba asho ukuthi wayezo zembula yena uqobo ngezinsuku zokugcina njengoba enza esodoma ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ifike kuAbrahama awu inzalo yobukhosi kaAbrahama ebheke indodana yobukhosi into efanayo yayizo kwenzeka futhi phekisisani ngisho nasezabelweni isikhathi amagama nayo yonke into iphelele emgqeni baba sisize siyakhuleka egameni likaJesu Kristu amen manje ngifuna nikhuleke ngamunye wenu nje noma ngabe yini engalungile mceleni nje manje ungumphristi omkhulu konke bangaki abefundisi abasendlini phakamisani izandla zenu ndawo zonke na ngikagele kukhona amashumi amathathu noma amashumi amane manje bangaki kini abazi lokhu ukuthi incwadi yamaHebheru iTestamente elidala lisitshela lokho khona manje uJesu Kristu ungumphristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu Ningaziphakamisa isandla zenu bese nithi ngiyazi kuyiqiniso iBhayibheli lisho lokho kunjalo kulungile manje ke uma engumphristi omkhulu unguyena izolo namuhla laphakade manje ke uma nimthintile kulobusuku ubezokwenza njengoba enza emumva lapho kunjalo na njengoba enza izolo awu ngenkathi lowo wesifazane ethinta ingubo yakhe wena uthi oh kodwa uma bengingakwenza ukukholwa kwakho kuyakuthinta okomzimba akazange akuzwe kwakungukukholwa kwesifazane kwathinta ingubo ukukholwa kwakho kungamthinta manje niyakukholwa lokho na manje ke uma izwi likaNkulunkulu libonakaliswa uyokwembula leyo nto efanayo futhi akhombise into efanayo niyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yenu na kulungile manje methembeni mkholweni ningangabazi kodwa yibani nokukholwa kuNkulunkulu ukuthi uzokwenza omoya ngapha khulekani nje futhi nje nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu bese kuthi omunye ngapha futhi uma uNkulunkulu ezovumela oyedwa noma abantu ababili enibazini okungenasiphosiso bangaki kini abazokholwa ke ukuthi siyabuvuma ubukhona bakhe na manje ke yilokho kuphela okudingekile yilokho kuphela okudingekile Inenekazi elihlezi khona lapho lingibuka lapho liphedwe inkathazo yenhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa inhliziyo akusindise na unenkathazo yenhliziyo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ngabe ngizihambi kuwe angikwazi na kodwa lelo iqiniso kulungile wena nenekazi inenekazi elinekhanda elimpunga lihlezi lapho kulungile Inenekazi elifake okuhlaza tjani phakamise isandla sakho lapho ukuthi wena inkathazo yakho isifo samathambo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa nesifo samathambo na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho yabo kulungile yabo kuyenzeka nje kuphakame manje into ethize ehlela kuwe ayizange na uyabo lokho kukhanya bangaki abake babona isithombe salokho kukhanya nakho kulenga phezu kwesifazane ngqo khona manjalo ukuzwa okumnandi ngempela kwehlela kuwe yilokho okwenzile uyabo uNkulunkulu ukubusisile wakuphilisa yakusindisa yakukhona ne
believing all what's wrong with you
uyakhola ukuthi uyazi ukuthi yini engalungile kuwena kuphela angakuphilisa yithunze elimnyama isithuthwane uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho nenekazi eliselincane ucabanga okwehlukile kancane kunoma wenzile emizuzwini embalo edlule awunjalo na uyabo ngenkathi ngiyeka lokho kubiza ukwenza lokho na bekungokwalokho ke bekungokwakho manje uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho lawo malumbo azosuka kuwe uzokwemukela futhi ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na uNkulunkulu akubusise hamba ukukholwa Lelinenekazi elihlezi khona lapha liphethwe inkathazo yesisu uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na khona lapha ekugcineni uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa kusindisa inkathazweni yesisu na uyakholwa uyakwemukela na kulungile uNkulunkulu akubusise
I'm a total stranger the woman don't
ngiziyambo qobo kwesifazane angimazi ungowesifazane nje ehlezi lapho kodwa uNkulunkulu uyakwazi Ziyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje na kulungile ibona ukukholwa nje inenekazi lihlezi khona lapha egcineni liphethwe inkathazo yenyongo linamatshe avela engalathini yenyongo isibindi kuyakhlupha uma lokho kunjalo phamisa isandla sakho isihambi uqobo kuwe uma lokho kunjalo yabo inenekazi lihlezi eceleni kwakho ngqo liyagula nalo uyakubona awukuboni lokho kukhanya phezu kwalo wesifazane inenekazi linenkathazo yezinso kunjalo linesifo segazi elidungwa umchamo esenza upoyizeni ezinsweni zalo kunjalo phakamisa isandla sakho inenekazi elikuthinte ngaleyo nkathi liphethwe ukuhlushwa kokuguliswa imizwa nobabili nizihambi anisibo abalapha akunjalo na ningabase Iowa ningabase dolobheni lase Des Moines kunjalo akunjalo na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani igama lakho njengoba enza kuPhethro na uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho igama lakho ungonkosikazi uFu kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile buyela emuva usuphilile manje uJesu Kristu uyakusindisa ngiyabuvuma ubukhona bakhe niyazi ukuthi ulapha na manje ke ningebeke izandla zenu phezulu komunye nomunye manje umoya ongcwele usephezulu kwenu lowo ngumoya ongcwele phezulu kwenu manje nonke ningaphiliswa manje uma nje nizokukholwa nakukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na baba wasezulwini akusekho lutho okusele manje kodwa ukukholwa manje siyabulahla bonke bumnyama ngenkathi ivuselelo njengoba ishilo ekuqaleni igagasi lehlela phezu kwamanzi ukuwaqunga phansi naphezulu ukungakholwa kuwo manje umoya ongcwele usenza amagagasi ukuya emuva naphambili kubantu lapha kwangathi konke ukungakholwa kungasuzwa futhi kwangathi amandla kaNkulunkulu uSomandla angakhulula wonke umhlupheki kulo busuku ngikukudevele sathana ulotho kodwa ukhohlisayo futhi uyadalulwa khona lapha phakathi kwabantu ngobufakazi obonakalayo bangokombhalo bukaJesu ovukileyo ophilayo ngiyakuyala ngoNkulunkulu ophilayo phuma kulabo bantu futhi ubayeke bahambe ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu wonke wemukela ukuphiliswa kwakho yima ngezinyawo zakho manje bese uthi ngiyakholwa kunandaba ukuthi kwenzekani ukuthi kuthathe isikhathi eside kangakanani ngisalokhu ngazi ngizosinda ngiyakwemukela ngayo yonke inhliziyo yami phakamisani izandla zenu manje ngiyakubonga Nkosi dumisani Nkosi kunjalo inikele udumo manje phakamisani izandla zenu nje futhi niyidumise ngokuphiliswa kwenu indlela enenza ngayo emabandleni enu mfowethu.